Yɛda wasi adeɛ nyinaa so tu mfuo. Yɛhyɛ wɔ nimuonyam wɔ ɛne nso.
Amen.
Sɛdeɛ woyɛ adom na wokyerɛkyerɛ yɛn ɛde agye yɛn ntaataa abɛpue baabi a wɔasiesie ama yɛn kɔ so na boa yɛn ne nso.
Amen.
Da yɛn na yɛn nyɛ maame no nti a o ɛyɛ wowo nti ne yɛn nas.
Yes.
Ne sɛ nti yi maame no si nkyɛn na fa wɔasɛm bɛdome
yɛn
na fa mu tumi nso ma yɛn.
Amen.
Na yɛnhu deɛ wɔse yɛyɛ.
Amen.
Na yɛtumi akɔ so. Yes.
Amen.
To me, I will need a
Amen.
What's our chance? And I will go over high and say, oh, my intimate queen, your
Amen.
Make our me to me. And when she said, Yes,
Jesus
Christ to demon. Amen.
Amen.
You hear the Yamiasi, and there should be beer. Matudin said, Yeah, boy, I'm quite
Amen.
Yeah, boy, I'm quite
Jesus.
As some way, a general man, if a beer would see me. Some quite gen wouldn't ya beer. She shall chill quine. Now, fair cosso, never hold by. Now, me has some am I?
Yes.
Or say, ya cassia and ya bonny and ya boa.
Yes.
Now, no cranny ni ya moo. Now, say, a care bonny chena.
Yes.
Or in a crown for knitting in me.
Yes.
So, dear bonny betcher. Now, what tea ya?
Amen.
Every dentin.
Yes.
Na what see you if you didn't
tell
So betty you if you didn't tell who dia nene ye can be no the chair ye boho bai ye shene ye kuram ye mudie nu and yes ye di new media grow se nene ye kan ye boni a e kira ne asanda boni nu da bi kura o so the betche no what see you enti ye betumi ama no kwan ama na boy nkwaje ho bai e di aman enti ya nani mrey me sister won ni nkwaje na hwehwe chi kwan na se won wo bi nsu a somu ye So what free as here eh dan wani ahwe wachi a twa wani hwe wani enye bibia ebe ma wo kwaje a wo saka no atonsuo
bi
hweni eba
yes
anu ntina ma Yesu Kristo ka kire enkofo a na o mudi na chi ho anhwan ni ade ni nyina se eh enye wo na asimi se urade urade ni na be ko so ahini mu
yes
na emom de o ye meja wo so na pa de mpacho kan ho ma me Matthew chapter 7 verse 21
Matthew chapter 7 verse 21 or say enyo obiara a osimi se erade erade no na obekọ osu ahinie mu no
enyo obiara osimi se erade erade no na obekọ osu ahinie mu so na wo ye sofo a wo kasa erade so wo ye asori ba wo kasa erade so ye asori panyina wo kasa erade osi nye sadi na wo bọ no ene asori a wo do hu frafra mu no ene do obekọ heaven na mmum ade papa bi wo kwa e wo so ye
yes
I was so yet that we yen yon coupon a peddy. Or say, and no, the bet me a doa co. It is a way you'll be a wish you share, sir. Dad, say, baby, I is crystal co see a co see, say, you know, who co ho beer. I was so yet then, O yon quantier, now if it was a son,
yes,
or sit dear, O yen yon coupon a peddy. And you may be sound who, O cook womb, any penny, dine a wige. I be a way and a so yon coupon. Sir, so yon coupon, dear, and ye, or no soap or beer point beer to. And I will share one of them with me a call. Tishami super to us one.
Verse 22. Edano, inipa pi beka a chemi se, erade, erade, yen fa wudi in shemko.
What was it, Dano? Ubeka jen se radi, yen fa wudi in shemko. If you say, oh, sorry, I saw the moon out shemko. Now some one year call him by in a woody be. Ubeka se radi, yen fa wudi in shemko. Also, what ya sorry, now so sikana wope, and yen nipa unkwa jena wope. And your mother be brave, every cramp up on some agent, you know, and was more sorry them. And I will yet know maybe Nipaj with each other will be away, Uncle Modia. Was it done over Cassan your mummy? Now Cassel, what yet to say in Nippon? But Cassay and Foul didn't come.
Nay, and Foul would be in two a home money.
See, and Foul didn't tell money.
Nay, and Foul would be in ye a more than near Piana,
and Foul didn't ya more than near Piana.
Verse 23. And then I may pay my catcher one say, Me huno moda, mo frame so enko, mo arm, mo ya dear auntie,
and they ain't any yin. So would your own sorrow now on them. Now would that any party said that we yet crystal near, and then Yamia some of Bounce. I dear be out don't want to so say, and Yan no soon now numbed by heaven. Or so because a friend so
called,
oh, who would that?
Yes.
Why we yet the aunties, and then send Yamia some of Bounce. So who yet the auntie, or sit there, dear children, because a friend so called. Now, oh, who would that?
Yes.
And if Shannon Bone quite dear, who by? twenna kita de wonya no mu ye e ma nyoma won saka no enye nyoma bi a ehunya na won frase enje mu nto ho enye nyoma foforo enka se nipa bi enhume ani ti mekoso na maye se me fiti ase maye se o se sada no ka se firi mu suko de awonya no ene kire de urade be ka kire ani ti shanu supa o se obeka se firi suko wa wo ye gente ana obetumi aka se se da mi di kan no kan ye no a se obeka obo ne ni ade ni I was all across what he has said, Jesus Christ only a cassa, or say, on the coin, Mukredin coin, or we quit Janin Chen, Chiswana Musu. And it's all back to me, I could be a baby or New Year's Christ, I see Sina, or see Chiswana Musu. Or be a how on tears in a mere summer, yet be no, it's just a me who's in the music tears here. A band say, Jesus Christ, the form with Tianusu. Says I now, you know, and yes, I know come. A quiet is said, or be a do a new do a co baby. Now you say, hey, where are that woman? And I'm saying, I'm going to and I'm going to be copy her. Or say, and I'm going to so. And I'll bet to me a day. I'll copy a baby. And yet, I need you a baby. And to all children, your mind, I was a way. Now to me, the way a day, I'll copy you. And to all children, say, and yet, the way I'm so. And I'll be a baby. No more, you may be a boy. I was a way. Or so, it was a baby. Opese ati ase se jisi ye neja owo suru na pede enio ma bia ebetumi di akopie ho ene no enti sha no so pa o ye di antina won ka hun bi o bo bra bia emfra won ka hun bi o kaka wa nim chenya msum pa won ka hun bi bo won kwa je ho ban kita mu ye hwe na som den 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 e ma ne o ma hunu bi e mo emfri ade papa o kita ni when some fifty as a cousin say, but that would be so. I rather catch your day, dear children, say, oh, who the friend is so? Why we are the ante, you're my good one, and now ye. Oh, she now be a few in China, now a kubunsa. How the children are to any, no, I could that. Would you tell you to any, sir, I was a sad girl, well, away you have a pen. Now a copen, now a paper, and now I'm hope. Oko gura so de mo sisani pa weti na mko gura so de sey asofu sey abrante bi sey ababa obi enne nyame asa mo ba wonche o se nyoma na wo ye no ukuku amu nyoma wo ye no enu be ma de di echi no obeka to se firi nsukọ ohuuda wo awo ye dia ente
yes
ndi sa sam na all kan emu odru sa wo ye bibia ente na hweni ye
yes
na chu ho efiri nyoma bi eti sa ho na obeka akọkọ so o hebi there's a way you will be a wish and you tempt a crowd. Yeah, we do have a for you. Our heavy hope, and you won't fatako. And you will see young shannons. What shannons are a bit more than abo, and walk up here, baby, I will pay up on. I saw one shannons, dear, and more. A more cry. I am near a cousin, be say, ya. One shall own who said, a dear, in here. Number one for so, never to me abo. Young kind Luke chapter 2, verse 10, who are there for 13 months.
Luke chapter 2 verse 10 or say na abofo no say one say munsu na hwe me de asempa a eye enigie pi na ebeye oman ni na de merebrem
oh emre wu yesu na abofo no ko nyanhwefo no no omu yem si wo because mo fo no do ho na han bi ye den etcha ho si aye emu yem si wo na so abofo no say ma munsu ro me de asempa eye de na ebrem ana twi ye de asempa eye de
verse 13 na impofrim ara oso asafo bebre be ka abofo no hu yi onyankopon aye se
mo on se asem no aye asem papa asem mu odru na me nipa na te na nka yankofo da nipa ntam oni nyankopon ntam na asai nipa ba ku bi ma ni sai na nipa ba ku so ba onu so be ni o se nte ye ni gisem nti bra ba tinya me asem bia no ku se aye ni gisem na e ba wo chen e be boa amo afri ba bia eye sun ni asetwa bia e de akọ ba bia e ho ye enigi bia ani se ye ni gisem and I do where some are with you, and you need some, and some are ever boa, and Munti Shannon so. Let two and a mo, I will be a way ya, or find so ye be hinta. May come missing any pan of a boa thing. Now come on the boa thing. Honestly, I need to cook one be animal, and this Shannon so make Johnny free bonnet. Chumu Frabra will be a ending. Come out to 13, mammy. Matthew 13, 24.
Matthew chapter 13, verse 24. I say, Obu Wambe, for a say,
Obu Wambe, and I eat ye, Benny ye, na hwɛ sɛ nea wo sum nyame yie na hwɛ kwan a wo fa so abɔ wo nyame sum ho ban wo di ho agora na wo ma kwan wɔ wo abrebia ɛnneɛma bi a mfa so onim wo de hyɛ no nso toma petro kasaeɛ na yesu kristo kaa sɛ wo su na mɛsi ma sɔrɔda ankyɛ ɔka ne wo ho asɛm petro si daabi ɛmfata wo kyɛ sɛ sɛnea wɔsi cas petro anim wɔamfrɛ ne petro mpo wɔ se satan nti yɛahwɛ bɔne yie suro bɔne and some be na bɔne wɔ mu a ɛmmoa wo a yɛahyɛ no na ka ni mu pam nnipa no firi hɔ wopam no a wobɛtumi anya nkwagye sɛ woampam no a ɔde kakra 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 ɔno so bɛgye deɛ kita wo no afiri nsɛm nti hwɛ baabi a wo nante baabi a wodi nkɔmmɔ ɔna wo ne ɔmu di nkɔmmɔ ɔse nkɔmmɔbɔne sɛ ɔbra pa hyɛ ne nso na kye wo ho ne kita wo no kɔdeɛ mu san sɛ yesu kristo ka sɛ firi mi so satan asɛm a ne ɔka na ɛmmoa no nti wo nso so obi bɛn na ɔka asɛm a ɛmmoa wo a ayɛ a mɛmfa ɛmfa wakoma ma no ɛmfa wadwene ama no
ɔsoro ahenneɛ te sɛ onipa bi a ogu aba pa nafuo mu verse 25 na nipa na nipa daeɛ no ne tamfo ba bɛgu ruabɔne bi ayuo no mu
mo obuo mu bɛ ɛkyerɛ sɛ obi dua a adeɛ papa wo na afei ɔkɔ daeɛ no ne tamfo ba bɛdua dea ɛnyɛ ɛwu hyɛ no nso paa na tie ne yie wo da a woda wo adeɛ so mɛda sɔre gyina ma w'ani nna hɔ kita wo mudie mu wogyae nneɔma mu to hɔ a ɛmmoa mmerɛ a wɔanya ade papa bi na w'ani agye no na wowiri afiri wo kakraa bi a na ɔtamfo no so yɛ dɛn na ɔno so wobɛdua ne deɛ ɛnti no ɔtamfo no bɛduaeɛ ɛmmerɛ a nnipa kɔdaeɛ ɛnti mɛnda wo a yesu kristo sɛ ei ɔntumi no me anwea dɔnhwere baako monwae na mompae na moankɔ nsɔhwɛ mpaebɔ no ɛbɛtumi aboa wo ama woatumi akita wo mudiɛ mu ɛbɛma woagyina pintin ɛbɛma ɔbɔnefo no adwane afiri wo nkyɛn nti yɛ a mɛdi agorɔ mɛdi agorɔ ɛnɛ ɔde bu wo bɛ ɔsɛ nnipa no kɔdaeɛ no ne tamfo bɛtua aduababɔ no mu nti ade pa wo nsa ka mɛnda o biribi biara mu mɛnda kɔso na kita mu ma w'ani nna hɔ sɔ wade pa mu yie sɛdeɛ bɛyɛ ɔbɔnefoɔ no ba a ɔntumi mɛdua biribi o ɔntumi mfa wo adwene ɔntumi ntwe adwene nnya biribi so ɛma wo ne nyankopɔn ntam nte ɛno deɛ na waha ɛno deɛ na waha ɔbɛgye ade pa afiri nsɛm na ɔno bɛyɛ dɛn ɛbɛko nso anankananka bible so sɛ ɔno wobɛko nanso wontumi na ɛsiane sɛ woagya wo ho ama no ntie no wobɛhu sɛ nneɔma nyinaa nkɔ ye nneɔma ayɛ bi si basa ɛnneɔma fiti aseɛ na afei ade anigye ɛba a wobɛhu a o na apansa na afei ɛnneɔma bɔne ɛna ɛba ɛnti mɛnda gyina wo nan so ɛno ne wobɛhune nyankopɔn animonyam awie sɛ ba ne saa deɛ a ɔbɔnefoɔ no ɔntumi o ɛnti kita wo mu deɛ mu yie na aboa wo asase so na aboa wo wɔ da ɛdi akyiri
na ɔfiri hɔ kɔe verse 26 na ɛyi ahahan na ɛso aba no ɛna wurabɔne no nso da ɛdi
mo ɔsɛ ɛyi ahahan na ɛso aba no ɛna wurabɔne no ɛda adi ɛnti woyɛ soɔ sɛdeɛ ɔrebɛn wo na ɔka nsɛm gu wo asom no ɛnti wonhu no aba no wohu no aba a wɔ so ɛna wɔyɛ din na wohwɛ no ɛna wɔsɛ yɛ ade pɛ kita ɛwɔ sɛ wohyɛ no nso baabi a wowɔ a wotie me biara hyɛ no nso ɔse ɛyi ahan ne yi aba ɛnti ɛma ɛda adi pefei nnipa no ka sɛ ɔbɛkasa atoɔ ma wohu nnipa a wɔyɛ sɛnea ɔbɛyɛ ne nneɔma ɛma wohu nnipa a wɔyɛ ɛnti wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ wonhu no yɛ ɛna woda so di n'akyi ama wo a woate ɛbɛma ɔbɔnefoɔ no kwan wɔ ho na wobɛtumi asɛ yɛ adeɛ mpofie ɛno ti hyɛ no nso paa ahahama no wohu wohu ahahankorɔ ɔhu sɛ wei yɛ kontomire deɛ wei yɛ ɛyi ɛntwe bo sɛ dɛn wei yɛ ne deɛ nti wohu nsuyɛ dɛm nti hyɛ no nso na fa deɛ ɛyɛ papa no na atumi de woakɔgyina baabi a ɛsɛ ɛda a ɛdi akyiri ɛma biribiara ɛnyɛ w'asom dɛm
verse 27 na ofie wura no nko aba ne nkyɛn bɛka kyerɛ no sɛ owura ɛnyɛ aba pa na wogu wɔ w'afuo no mu na owura bɔne yi deɛ ɛfiri he
afei deɛ ne nkoa no kɔbisae sɛ a ɛnyɛ aba pa ne aduaeɛ na saa ababɔne yi anaa ɛwura wɔ yi abɛfra mu ɛfiri he
verse 28 na ɔka kyerɛ wɔn sɛ Otan phobina, why yes, sir?
Mo, after a chill or quiet fansua, a to be a producer. What nice enough your brabble, no one say a good beef, you free or a brabble, who frees a cowboy to share with this, knock out when you are genium smooth, knock out to open pie ball, knock out to open by working kind, now to up and see dear, now for no more fifty as here, never call for more, or time for be dear,
yes,
a man of quiet,
damn.
Oh, the entire will be dear,
yes.
It's in a go for the beside,
yes.
So, omu go to two. Omu go to two. Wow, brabble, you wait me a year, wait me a mojima. When we said don't draw their one mount, but who are problem? You may be a free, I say. A free, ah, and call ye, and if you soon young upon a jump, and my own never be punk. Tutu,
yes,
your wardima, and the day you are said, two free,
yes,
ye free,
yes,
free, free, I say, a chum,
yes.
I start here, you will be a chapel cow, no one, some washing. And I guess I will crumble, we knew you are no company, they be a new, I wouldn't even die, I may from
you.
I did be a if you free. Fura si etu ana mo bi o se nsansa ye sofo na ne ne twen prenti nya bone sofo onye nyankopo onye wo bible nso se nipa no ye wo sofo no ne mpana ne wo a me se onye sofo
shemi so
onye sofo da krokro oye bonsam agent a o chi do mama bonsam ani ti enja wo ho e ma obi o ka cho so ye sofo no ka cho se shia mo ha a Oka, ne wuya ni u papa. Sa sam no ka fri na nti no. Em fa ne se oye obi a osuru nyankopo. Cho wo fri ne ho.
Yes.
Odi ne ye bibi sa cho ho.
Yes.
Enye adepa na ekoso.
Yeah.
No mani nyina di adan se se de di echi. Yesu Kristo be kan cho se wo mi ni mu. Fri ne so.
Yes.
Wo ye di enti. Wo oku no oni sofo ko ye nsemfo. Sofo wo ye oni no ko ye nsemfo. Sha no so pa. I did be a free. Bibi, Bonnie be our first year. I will need you. I feel I'm our need you. I feel one pen of current bread here. Your bunch of can amass a more ban or two pool. One pass over. Shannon. Shannon, so pa. No tutu. Would you wait me to two?
Yes.
Obi, dear, the only go to. Because, Emma. Now, one castle of problem here. And Nana Gia and Yamia Samo Bounce, Flasia, not to two,
yes,
through a brabo,
yes,
not to me, yes.
Now, in Quano Catcher, and say, any old per se, your cob wabwa, and no anna. Verse 29, Ella or say, Dabby, and yet, ah, more wabwa, rabboni no anno. No more to a yo no be a frim.
Omo besides any more could to you and every more. Or say, David, one shall move go to you and no more to you. What do you dare you say, one to but oh my, I am quite. I want no more behold. Oh, you are one, no mere Ukraine or in Yanko Pondia,
yes,
but on your natural, on your shiny moon, and the idea of you are who won a bravo. Oh, one who moved, and I knew my be so how wound. And to watch here, I see for two to Sanipan. Now, so AB and only young couple, how I am.
Yes.
Overqua, I got to know two dear, and near Nudie, or sick change. Sansom when I was a minumian in I a chimney. As a boy, you and I a bomb near Coban, and then Jessa, your fire with you. Time no best soup. I a bitch shim. Time no best one, you wish him. And yet, net and a kind that was all for you. On one, a woman run. On one, a run, a wabbed brand.
Yes.
On and a best one above four. I'm a mother, she should.
Yes.
And Tisha also. And Cassette made me a big cobba, if I feel so full, and Tino made me himself, made dear Tino, Miss Me Cobby, who knew what to say. And no mother, the gray, never did can't ever who said, wow, more brapa in your family. Oyuma etise. Awurade a shada o, ana o se ya mani mumu nyine. Enti ye gumu nyine
ye.
Ya donso
ye.
Ebi ma akonya so ye shi. Ebi ma namba ye kese. Na dani duru ba. Ana awurade ebi yi.
Verse 30. Mo mani mi ene ne nya enyi ni nkosi twabre.
Mo o se ye ma kwan. Na wona e nya twom. Ani abonefo no. Ani atenefo no. E mom enyi ni. Ebi anada ku bi na de boye ni ati asam ho asachira. O se ya mayemomunyini. Ani ti na wusa de no. Hwe bi o kramba. Ewurade enim sɛ wo wuti sɛ ti sɛ wo fa wadwene sɛ wo ayɛ wadwene sɛ sɔfo ne hunu me ɛno nti no mɛkɔ so ayɛ wo ndɔ wo wo tan wo hɔba ɛbia ɛyɛ wo saa so ɛbia na sɔfo ne nim onim wahyɛ da wayɛ din sɛne ɛwurade asɛm wokae no ɛne sɛ yɛpere yɛ ho wɔ nneɔma bi no ɛwɔ sɛ wotu nnipa no fo kɛkɛ na ɔno ankasa deɛ wɔyɛ no ɔtumi asesan firi ho ɛnti hyɛ no nso adeɛ bi a woyɛ no awurade asɛm sɛ yɛmamu nyini ɛnɛ tie no ye wahyɛ da ɛna yɛabom ɛna yɛnyini ɛna yɛkɔ to da bi a ne wayɛ ɔsow na wo sɛ yɛwɛ no anka mɛnyɛ aka sɛ ɛda no duru pa ɛbɛyɛ awerɛhɔ no nti hyɛ no nso paa ɔsɛ yɛbom anyini
na twaberɛ no mɛka makyerɛtwafoɔ ne sɛ mommoaboa awerɛbɔne no ano kane na mɔnkyekyere no afiafi ma wọn kɔhye na ayo ne deɛ mboaboa ano nkɔgu mesan so
wɔ mu ɔsi nwura bɔne no ɔbɛ mɛ yakyekyere na yakɔhye no sɛ deɛ na sɛm ka no sɛ yɛn a yɛbɔ bra a ɛnsɛ ne yɛbu yɛ ne yɛbu so ne yɛnam nyankopɔn nkɔfom ɔsi saa da no yɛbɛkɔ baabi a suno nyansekyerɛ ɔsi sɛ wɔn ho yɛn nsi edi wɔn nwoma no mu a ɔde ɛbɛto ɔgatadeɛ mu ɛnso nneɛma a woyɛ no apepa wo din po afiri na nka mmere bi na nka wo din bi wo sɛ nwentoni bi aka ɔsɛ na nka ɔfrɛ wanko no ɛno nti hyɛ no nso sɛdeɛ ɔkaa sɛ wɔbɛhwehwɛ no no ɛnɛ wɔhwehwɛ m baabi a wowɔ biara ɔkaekae na ɔde no asɛm ɔkyerɛkyerɛ sɛ nyɛ sɛdeɛ woyɛ no ɔhuneɛ na mmerɛ no ɛba na mmerɛ no duru so a obi bia a woanyɛ adeɛ ɔpɛ ɔ ma yɛakyekyere saa nkurɔfoɔ
no
wɔde wo no akɔ baabi ɛsɛsɛwo nti yɛnhyɛ no so paa deɛ wɔahu no sɛ ɔde no hyɛnkɔn mu no ɔto ne twi no gyatadeɛ mu ɛno nti da koro bi bɛba a woyɛ hwe yɛnyɛ ye saa mmerɛ no ansa na ɔne bɛba a wo sɛ wobɛka sɛ mehu yɛanka so no aka akyi nti ɛnɛ nyame asɛm a ɛba wo nkyɛn ɛnɛ yɛado mmerɛ o ɛnɛ yɛ nkwagyeɛ da ɛnɛ yɛ nsesaneɛ da ɛnɛ yɛ da a wo sɛ w'ani ba wo so na wosi agyina na wotwe wo ho ɛfiri bɔne ahodoɔ mu ɛnka sɛ mebɛ sɛ mewie wɔ yɛansa maka wɔ ha da me sɛ obi ka sɛ ɔuniversity a ansa na ɔbɛsakyerɛ wɔbɛwie mu ɛne ɔwuyɛ ɛhefa na wɔkɔ nya adwensakyerɛ sɛ wotie awurade asɛm asesa wadwene ɛnkɔ so ntena bɔne bi a wɔ mu na du nhyɛ da sɛ da sei ɛna wobɛyɛ sei meserɛ wo paa sesa wadwene sɛdeɛ metae ka no meka da bi a mekasa bi a metae ka mese nnipa mmienu a wɔmo twe mpena ɔmo kɔgyina baabi a yɛka nyankopɔn asɛm na ɔba no te asɛm no ɔhuu sɛ ɛda no yɛ adom mmerɛ wɔ sɛ ɔsakyɛ no adwene na yɛfrɛ nnipa ɔm bɛsɛ ɔmsakyɛ ɔm adwene na wɔkɔ na bɛma no twe no ɛba no kyi na ani ama ne ho so ama no anka sɛ mɛkɔ wɔsane bɛgyina a bɛma no kyɛ time ɔmo pɔn a ɔmo kɔ no ɔmo twa kwan mu na kaa bɔ wɔ ɔbaa no ɔbɛma na hɔ deɛ ɔtumi dwane ma kaa no bɔ ɔbaa no na ɔbaa no nim sɛ ne nkwa nna no aso na awurade pɛ sɛ ɔboa no na ɔpɛ sɛ wɔkye no ɛno nti na ɔyɛ saa anka ɔtu anamo a bɛma no ama no kwan ɔno wɔadwane ɔno wɔwu mene wo kasa sɛ sɛ wohyɛ baabi wo ne ɔbi kunu mu awe nsa sɛdeɛ mopɛ wopɛ sɛ ɔsakyɛ wadwene sɛ ɔgyamaanyi a ho wei no mɔmu sɔre a mo sika menkɔ asɔre da sɛ bia mobɛnya me kɔrɛhyɛn mete ha no memagye wo kɔrɛhyɛn wonim sika a metua ansa na mobɛtena ha wonim ka a mefa ansa mobɛtena ha wonim deɛ meyɛ ansa na mobɛka ase no memagye wo sika ɛno nti hyɛ no nso na tie nyankopɔn asɛm no sɛ asɛm no neɛpɛ sɛ yɛdi ba na wotumi tu anammɔ ɛwɔ nyankopɔn mu na da di akyire no aboa aboa ɛmfa nneɔma nni agorɔ
daabi
hyɛ nneɔma nso na hwɛ sɛ da no duru hɔ a deɛ nyankopɔn aka ne waka ɔbɛma yɛ asesɛ mu yɛbɛyi mu deɛ ɛnyɛ no ɔbɛkyekyere na yɛakɔhye na deɛ yɛ no ɛde bɛgu sane so kyɛ sɛ ɛde bɛgu baabi pa a yesu kristo akɔsiesie no sɔre ɛhɔ ɛne ɛde wɔ no a ɔmo tie nyame asɛm na ɔmo yɛ sitie ma nyame asɛm ɛde ɔmu bɛmu wone nnipa no tena asɔredan mmerɛ bi ɛbi kora a mo nyinaa motena a ɛbɔ ho nanso saa ma wo ne ne ntɛm ate ɛsiane deɛ wokora mu nti no baabi a wokɔ no ɛho nko na baabi a ɔno so kɔ ɛho nko ɛno nyame asɛm aba mo kyɛ ɛde ade na woyɛ adwene bɛɛ na wosi ɛnsesane bɛɛ na woyɛ The all come be to us in Tiani Demention. And then I don't run any enema.
Yes.
And quite yet that any enema.
Yes.
It's dear, why your wife Jenny saw by any yellow no, in Tiani pass.
Yes.
We say, Okran here and quite
yes.
A day dear to
yes.
And Tiani pass in the piano. The piano dear. Uncle, you,
yes,
on his own come home. Shannon's
home.
I also for your time,
you.
I was it time,
you.
You better be under time for number one.
Yes.
Open so fast across the hay. The cold day, the annuity. Open so such that I was in the big good day in the power. See, call the man we said, yeah. Open so high diamond,
you.
I could fear the amount. Oh, Jai saying, and your man now funny said, or near Jehu, or any pan hunty, won't to mean chai, and will now soon yamino. I cut that crope. Ubejas animal,
yes.
Unfunko bea, Ubejawa,
yes.
Now don't Sasara Nauko. Nauko general Dinma, Yachro baby, so,
yes.
So, so baby, and soon ya such a wako. Now, so baby, and Nigia won't so wako. Was the canoe called baby or who's all winning a name?
Yes.
After the canoe, or ye jab your pen woody or bow a pen of a friend, and saw a pen one. After all, snare in sure, I did sound boom, I see from the canoe catamus. Sabre wouldn't mean sunny city, that may pass over tears as they do in a debiba, a yoku, a yoku. No ma, when you are doing it, I only in Ioko Fetcher. Only in Ioko Fetcher. Obiga na wo sori awo di nachinia wo se wonno wonno no ye di ni begina ho awo hu no ntimi hwe no nso no ntimi nyehwe samra na ka woni nyankopon eni ma wo ye e ma woni nyankopon tamti ana na ji nyame asa mo ba nche e wo se wo se sanwaju si agen si wo fre no ma bi na de ti echi no atimi abo awo next ye so so ko so ba foma sada no ho.
Yes,
sad than we hope.
Yes,
and you rapture you.
Yeah.
Now, a new chin is a table.
Yes,
now the busy rapture the chin so.
Yeah.
A body free your mama. Oh, mama, car a boa or the car with you.
Yes,
or the more crumb one year to tunipa. Just a new man, but tunipa. Never with me after the answer that the tea by war no, none so a woman or no so can hold again. And also, so a genuine to only so jan. It is a little. Obi, did you attempt now to be fan channel? Share. I don't be a woman. Sad and a woman. Baby. Oh, fruit, yeah, I want to be trained. With free service. Oh, God, shut down with two more. Yeah, they come mine in them. And we are not pointing any power down. Yeah, you be a year, be sober soon. I mean, I own so. A whole, I do wish that's why I do work or two. Now, what's some money I don't want to say? A dear now, no more. A yaw set a yet ding. It's in our way, dear. It's in our first, say, no more food. Oh, be a yaw, papa. Now, need to cry for us, your chimpan. As I would choose. Can it be an hour, look an hour? You put a fit here, say, was only going to be chill. A dopey baby, you woman. A baby woman. A yes, all best such a one.
Yes.
Nancy sign.
Yes.
A babble be a woman. Nancy sign.
Yes.
Now, that crop. Be ba ehu manipa unsurade be ehu manipa unsurade ebe yiru asasi so unti mi koto aduani ni because mark no ni bi this a wuji mark no me no mi enu ya time ni o
yo
samra ni ye ye nka wu bi o
da bi o
samra ni bi mu ntia se wusi drive from kwana be kono o mu samra no ju fo no samra no o mu wo chance wo ni chance o chance ni samra we
yes
o ti ni o ma bi mu agro
yes
na rapture sound
yo
asama to o ntu mi sa time ni
da bi
en ti she ni so
yes
ni nya se sign
yes
na mi asama ba che en na ya kwaje da en na ya do mu en na ya se sign da se sa free dia o ti mu bi
yes
se na o ka o si be ye dia ye o fere so be ka e da ni du obi abi hu obi abi hu ba bi a wo ko ani ti ka o onim se wo ka che so funu na so funu ko ka woni na nya asemu
yes
ka che so funu se so funu me pese mi tumi nya heavy ko but mi wo problem an ajuna me ne nam se ya me nye ye ba ifu bon pa ye mami se pa ni pa mu be shi abon pa ye ama wo na se so funu ko ka only the answer,
you.
Man, for what? Or come on, the answer. I did be a woman behind. Come on, sir.
Yes.
And then. radio senses all come on the chin, or in the coffin to me, so the one which now I too will feel one. And tell me, Radin Cassa, I mean in Cassa, come be chill. I feel Catwani, I may can't do much. I rather made our sick, what somehow they are doing,
and I never do.
My coming one in chill,
come
the truth suffer you, truth
suffer
so much.
Let's not make
number to me, and until you,
dear
chill,
my dear dear,
never be back,
and
you know who I say. To me, I may know why Uncle,
to me, I may know why Uncle.
Of course, home.
I bet you home.
Mammy, what a home.
I know
what someone
has been in
trouble yesterday. We are just over Michelin. I fear that we bought pipe with the material for some. Oh, my dear, I don't know to meet someone asking a bustle is to be out when anyone was a what to suffer so when your baby.
Yes.
Or he needs to be Arias and Yare.
Amen.
So, doctor, I can't be a young one for you, a man,
amen.
Oh, dear, name.
Yes.
There is one uncle soon can be moved.
Amen.
Oh, be a doctor, say, bear no person, you chum yesterday.
Amen.
I rather be beer, how be a with tear me and a jewel. Yaman will yesterday.
Amen.
I want you now. You need free moon.
Amen.
Now, oh, what in the year? Fit is a bloody call, man, science.
Amen.
So you'll be on to me tonight and one shell who's in the passo a full moon. Man, is a yesterday. I did be a moon. I want to me.
Amen.
We pay the affirmation, sir.
Yes.
But you'll be a year.
Amen.
And your crab,
amen.
On any penny for my for me, see me, did you so? Or you know, all more winty me, Tiha. Miss, let's obey on Adam. And maybe see, yaw,
man.
You won't shrap to me in error. On a menu on numb. Pessoa, wow, you are come as what you
are, amen.
That won't pass. What's your phone, you know? Or any one Adam. Driver, dim and numb. Pessoa, wow, no so. Now my esteem,
ye.
Or any boy, can you? Oh, yes, to Christ.